kitu kenye naweza lingani sana wewe kwa dunia. Wewe ni malaika kutoka kwa Mungu. Girl, you must be sent from up above. Wewe uko sawa sawa mzazi mama. Guadala, I'm in your life. Just give me the way. I am drowning in your life. Just give me the way. Yeah. Nataka unisaidie na roho yako. Nikupe penzi yangu. Kutata wote yekwe ya singida. Mami, if you let me be your lover, lover, I will treat you willow, willow. Willow, willow, be your lover, lover. Nataka unisaidie na roho yako. Nikupe penzi yangu. Flower with different colors. Girl, you light up my world. Nisikilize mpenzi, na unipe roho yako. I will not hurt you, mami. Just let me be your lover, lover. I will treat you willow, willow.
As usual, little boss.